One more time, boy. My Django Soko the music. That I am Billy, boy.
I'm me.
So talking Laksha. Me damn shit na sneaker when do aku nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. So chuchu za kode da chatu kodole. Chuchu za kode da chatu kodole.
Mchuchu mama miki dume, nipe kopa ulambe dume. Jinga mimi tume, sina mimi mfumo dume. Mradi mboga uchume, kama drama lete tu. Mama umivu ndogwe tu, kama stressi ndoze tu. Daraja mbili snoni, natoka mi Nixoni. Banana A-list for you, na chuchu Izos for me. Na chuchu mana visha pete, na mshuma unakuwa tete. Na ha.
Totoki Laksha. Medam shina sneaker mwendo aku nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. So chuchu za kodeda chatu kodole. Chuchu za kodeda chatu kodole.
Kwa motangwe.
Neza kufanya fumatiri yo wo wo. Subiri kwanza mumesiki yo wo wo. Nifute chozi ache kili yo wo wo. Panga pige chambo skie mili yo wo wo. Akitaka kush faster. Tungiki afsa. Watoto mjini kacha. Meponzwa na lifestyle. Madoni kuonga wana mini vom kwanja na kata. Mwingiro na mtafuto usiku moja kumpa kata. Another round, it's a bartender. Tuku kava ukiwe bartender. CD zangu mina we, kini kacha ndio bartender. Hey, sina methali na nahau. Nakata mkwanja usilete the round we. So toki Laksha. Medam shina sneaker mwendo aku nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. So chuchu za kode da chatu kodole.
I said, Trozone, this team.